chase cut pachi pata.
Kam kamba kama dimpo.
Straight out
la James Kelly.
Naja yo star.
Nipo siko chance baby. Nikulangize mwenza kukondela. Nipo siko chance baby. Nza kuzunga mushe ine. Nipempa kwa chance baby. Nza kuzunga mushe. Nipempa kwa chance baby.
Zpusha.com.